Ikone ndote kutwa ngumadala ngumakhelwane uqhuba ilori kodwa namhlanje sendisebenza naye zamcela zokuthatha ufika kwami ekhaya nzawuthetha naye amsho ngepasefe uzobe khona uzandilinda ngasezipambukeni Shows my burning, I said pata pata.
This is a good tata.
Ngoku kubanda